Bala, banga gewe chance. Mwana wabendi ni musakata. Don't you know you're made for her? Ibechi ya yine mikula lula. Wandi badeno ke wala.
Deni ni mwana mu baby sef seme.
Asini sume si antula.
Aliku kelele mingi sef seme.
Me used to be happy enjoying my life. Mini ande musoku. Me used to be happy enjoying my life. Oduda wata simandera. Aguita siyo mini malia. Suru iti siyo mini malia. Adiosi. Ikamalera. Achita chisu mabutisi. Me no like it. Ikamalera.
She's your woman.
I'll be say yes, ikumalia va.
She's your woman.
I really mandera.
She's your woman.
No, no, no.
Polina biogamba. Mobutu for you na yarine. Empisa sinunji. Na ye andu. Polina tomu wachitiwa. Uli kasero yomba Luachi pesa na busungu.
Deni ni mwana mu baby sef seme.
Asini sume si antura.
Aliku kelele mingi sef seme.
Eyukuro ni si antura.
Oduja wata si mandera. Aguita ziyo mini malia. Suru iti ziyo mini malia. Adiosi. Ikamalera.